I'm at zenbury.com. Super vibes.
Baby.
Yeah. Yeah.
Oh, yeah.
Yeah. Ajina. Ajina is trouble, yeah. Jani. After bebuka ndiliba ize handsa mumarikana siza jina crazy zivo shasho kwa mbili akangoja ka spray fee kona ndwa ugave mbaji mizi after bebuka ndiliba ize handsa mumarikana siza jina crazy zivo shasho kwa mbili akangoja ka spray fee kona ndwa ugave mbaji mizi kazi wawa vegele eza shibanji sugu bebuka stela mandi basa krize ndiyo bebuka kaji sama swazi kazi wagu mangu Rembenuga, umuza zora siya vana trouble diswangari lango. Kaira na gasi Christo free sexy, ugaji sama swazi kwa vasa silango. Kauza zori ya zingo jena umarago, sisto busha vuno kujirunda sisto gagamizano. After bebuka ndiliba ize, handsa mumarikana siza jina krize. Zipo shosho kwa mbili ya gango jaga spray fee, kona ndwa ugave. Mbaji mizi, after bebuka ndiliba ize Handsa mumari kala siza jina krize Zivo shasha kwa mbili ya gango jaga spray fee Pana ndwa ugave, mbaji mizi
Osama zifilo traba yeah. Madolo ndifeyo Madolo ndifeyo
www.amadzambiri.com